www.rhradio.com. On Instagram at DJ Gaboo and on Twitter at DJ Gaboo underscore DJ Miles. Follow him on social media.
Napenda koni kikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
You must see chakale poster. So we must contemplate on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. Call you king for the town, oh yeah. And baby, take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Asa show me like it from me kuka mama. Embu chotama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele. Ay ay ay.
Usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafungie kelele. Mana wanao,
wanaona kere, wanaona kere,
wanaona
kere, wanaona kere, wanaona kere, wanaona kere,
wanaona
kere, wanaona kere.
Don't you ever leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo, asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Zile chenga vidanga dana vicheche nchunie simba. Oh nchunie simba. Oh nchunie. Asa baby mwisho mire kitu amekupa mama. Embocho tama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao
pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio.
This is Kamba Wanariloa.
You're heading out with Gabu Adi Teacher, Kati Kati Entertainment. Kasonge.
Polo, why mona abi on the daily? Mako. Polo, why mona abi on the daily? I keep a distance. I cover distance, oh oh. I keep a distance. I cover distance, oh oh. Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hit, the more I make more billions. Yeah. Witcher man, chili man. Niko omane na kule zangu birian. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mboko. Ume wanakulamba kisogo. Amwaka huu atutaki shogo. Atucheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke nampa pesa we unaleta mau. Sa ukijilengesha nikikamata na uwa.
Wama kamba wana niloa. Bozi pene kata paloa. Wama kamba wana niloa. Bozi pene kata paloa. Mako polo. Mona abi on the daily, mako polo. Why mona abi on the daily? I keep a distance, I cover distance. Oh oh, I keep a distance, I cover distance.
Hey, oh, oh. Started from the
money to waste, make big money to waste. Started from the bottom, now we here. To the zip, make big money to waste, make big money to waste. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, started from the bottom, now we here. To the zip, make big money to waste.
DJ Gabu, DJ Miles.
Tetema, Zambia ina tetema, wo ina tetema. Mama distance down, paka Wisconsin, sova paka chicha, distance paka tweet.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero, call me Willow, check it still on. Weza kuwa mia bila zero, check sasa naito hero. Read between the lines, hera, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Me, kuderi na janja muga tukibao. Me, usipana nishe na otusi wa. Me, selecta fanyo cheza jena kikibao. Wacha kichuna tutusika, kina bamba.
Mama kamba wana nilo wa. Pene kata palo wa Mama kamba wana nilo wa Pozi pene kata palo wa Mako Polo Waimo na abi onda teile Mako Polo Waimo na abi onda teile I keep a distance I keep a distance Oh, I keep a distance I keep a distance
Simsima Toto mpe funguo za bima Kanitoa bongo nimefika mpaka china toto Zipuka kishungi nimezima Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii Santana, Santana Kitandani maji maja na pambana Kana inama, kana inama Kana voyo kota kama uwasama
Mwiri kwiri, siko pesh Na mupa mbiri mbiri, sina break, sina break. Na kadundisha mwiri, kitenes, kitenes.
Kame ni kiri kiri, mara kesu Asa nioneshe ya richo kupa mama Suguwa 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 sugu. Mama we Suguwa Suguwa
Splata
Suguwa
Zawwe
Suguwa Suguwa
Ta Tafina pini pini ama kitata Kupapa chini chini ama kwa ngoko Golisa pini pini ama kimako Chenga mwilini Yoni boko Udi, 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 udi Kata toka kukudi, gudi, gudi Mudi, udi, mudi, mudi Navyo kata funa kama fudi
Oh ya, katoto yani dosalale
Dosalale
Nakapa fishi kambale
Wakambale
Kibidu bidua
Oh bidua
Pinu pinua
Oh
Yani nakachimbu chimbua
Oh chimbua
Nambandika pandua Odatate, yani kama gaga limekoma kwenye gu
Suguwa 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 Suguwa, Suguwa, Suguwa
Mama we
Sijumo, sijumo, sijumo Sijumo, sijumo, sijumo
DJ
Gafu,
Adi DJ DJ Miles
Ajelita na itika Kwa kimwiko kusikunja gana ndita hiyo Mlume shazimika Macho nimesiba masikio pamba hiyo Mlume nyonge tai Bata tukale Dubai Morali, pandisha kama sai Mbele yo kitu sikatai Kabumwa, mlume nimedata hiyo Katoto kame nikamata hiyo Mlume nimedata hiyo Katoto kame nikamata hiyo Sichumo, sichumo, sichumo we Sichumo, sichumo, sichumo we Sichumo, sichumo, sichumo we Sichumo, sichumo, yeah!
Ayoyo!
Situme kuja kubeme Kama kakasu weka wane Story tuzi malizi yeke chumbani Nikupeleke Miami Kisha nikufikisha kakilimani Yes sir! Mlume nyonge tai Bata tukale Dubai Morali Pangisha kama sai Mbele yo kitu sikatai Kabum Mulume nimedatai Katoto kame nikamatai Mulume nimedatai Katoto kame nikamatai Sichumo, sichumo, sichumo we Sichumo, sichumo, sichumo we Sichumo, sichumo, sichumo we
Johnny Gotti Entertainment
Banana, banana, banana Banana, 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 banana
Banana, 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 banana love in a me rover. Make me wanna spin you over. Baby, you give me love in a me rover. Make me wanna spin you over. Baby, give it to me like we're fighting, girl, girl. And I go give it to you like I'm kicking you. Please bear me when I grab you by your neck, baby. Don't you say no when I pass it through your back, you go. Do you want it slow or do you want it fast, girl? Your love gon' make me die one day. Your love gon' make me die one day.
Banana, banana, banana. Banana, banana, banana.
Banana, banana, banana. Banana, banana, banana.
Me want to come in, put it in, baby girl, baby girl.
Me want to make you wet before me, before you me lady. Mm-mm. Do you want it in the sofa? You want it in the bedroom? Tell me, me lady. Yeah.
Girl, I'm a bedroom bully, it's the X. I'm gonna give you fully, fully excess. On my mother's side,
that's why your ex,
I full of hatred.
I know you tired, I tired. Up the same position from your ex-boyfriend. I go make you tired, tired, tired. Of me new positions, your current boyfriend. If you want a doggy doggy back like a doggy doggy, and I give you doggy doggy, girl, girl, oh, love. If you give me any, any, girl, I give you mitty, mitty, girl, 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 oh, love. Your love gon' make me die one day. Your love gon' make me die one day.
Siku moja moja ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bane. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwazako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza,
sonona sonona.
Eti, lini utapata nafasi,
sonona sonona.
Obe mioyo, nambie basi,
sonona
sinyonge. Naishi kwa wasi wasi,
sonona sonona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi,
sonona sonona.
Mwaga wino wakalamu ya penzi langu. Shimbo shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Ni muoga macho usoni, sijeshikwa na kwikwi kima sihara. Sema ni andae vi popcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza,
sonona sonona.
Eti, lini utapata nafasi,
sonona sonona.
Obe vioyo, nambie basi,
sonona sonona.
Hivi unanikomoa ya moto mahaba siopo. Kama tumefunga ndoa, kama mapenzi yangu ni mtama, na kupa wote donoa. Kichoni umenika, hakuna waku kutoa. Hadharani bila kuficha. Hivi unanikomoa ya moto mahaba siopo. Kama tumefunga ndoa kweli. Baby, unajuaga vile I'm crazy, crazy for you, baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako, niko sawa sawa. You didn't make me fall in love.
Najua na kupenda na wewe unathamini hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, niache ututo. Si unanitimizia najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanda danda. Hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unani
forever and ever, baby. Feel me cause I feel you got me. Unajuaga vila I'm crazy, crazy for you, baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako. Niko sawa sawa.
You done make me fall in love.
For you, mama, for me, papa.
Ooh, you are special.
For you, mama, for me,
mapenzi lako.
DJ Gabu Adi TJ DJ Miles
Madui wamenizidi pesa na umi na shanga sijui au tusemeni na kibuli. Nakata wanidai si wadai, hila na shanga wananichukia. Chuki zisizo sababu wanachinja mbuzi kafari, ili asile apote. Ona wanavyo mwaga he. He Mungu baba unitete. Wanamiriki mavogi vogi, wanashindana na midongote. Wana wish hata nishiwe kodi, nitange tange wanizome.
Mnyonge, nimlilie nani kama si wewe? Kisa tonge, wanafania waniondoe.
Minajikaza hivyo.
This is Carlo, you're listening to DJ Miles Kenyon from Miles Entertainment.
Mafungu saba, riziki unagawa tu manani. Wengine labda wanataka kushindana nawe. Mpaka napiga magoti, namlilia mama, kisha narudi kwako umlaze salama. Sawa nyinyi manoti noti, tutakutana kiyama. Nyonge narudi kwako, kwako maurana. Wanachinja mbuzi kafari, ili asile apote. Ona wanavyo mwaga he. He Mungu baba unitete. Wanamiriki mavogi vogi, wanashindana na midongote. Wana wish hata nishiwe kodi, nitange tange wanizome.
Ni mnyonge, nimlilie nani kama si wewe? Kisa tonge, wanafania waniondoe.
Ninajikaza hivyo, ninajikaza hivyo, ninajikaza hivyo, ninajikaza hivyo.
Kama kupenda maradhi niko hoi tabani, na kama kutangaza na kupenda kosa nifungwe. Kama kupenda upofu misioni sisigi, ndo maana natangaza na kupenda wewe mwisho kwenye. Sichepuki makona kona, naupona ni ukue. Ukifika na pona pona na rangi yako black, mimi na kuona white. Ukifupi nyundo na kuona na munara, na kuona moto mwepesi. Japo chi chi chivo, chi 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 chivo, chi chi
chibongo hachichichi chibongo
aminyama tu akipita minyama eh? Anatingisha minyama tu bila kipita minyama eh? Aminyama tu akipita minyama eh? Anatingisha minyama tu bila kipita minyama
eh? Minyama
Mahaba na sasa moto 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 kajaza kajaza kajazia mahaga mahaga so kitoto oh mama mia wala staki uende gym mtoto ah yeah kumbato lako mama moto moto ah yeah kumbato to 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 soto yo yo to to miuno yo, yo, yo Nanalisema vibonge wapiki miuno
Kibiringi, biringi, gororo, chini, tafunja chaka Ayo masini jinsi we mama na kushika mapanya
Chibonge mama, chibonge, mtu mbadi Chi, chi, chibonge Chi, 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 chibonge Chibonge, chi, 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 chibonge
Kakenya, kakenya, kakocho Kakenya, 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 kakocho
DJ Gabu, ADTJ
Kameni kekenya, kameni gusa kunako Eee, kunako Kani pekenya, kameni pofuwa macho Eee, macho Kanafanya makusudi, kama kata kipipi Kanafanya na kwenda rudi, boda boda pikipiki Kani pekenya, kani pandesha midadi Nikimuona beki ya sikadi Kani pekenya, moyo mpasuko radi Papigo mbio bila ya idadi Chepula kela nikiminaji Mtoto nani malizia mtaji Akili kwa keasi chaji Tatapa tapa kama mfamaji Teke te Kenya
te Kenya
Kani teke te Kenya
te Kenya
Haminishika kwenye paja
te Kenya
Na mtaja taja
te Kenya
Teke te Kenya
te Kenya
Kani teke te Kenya
te Kenya
Haminigusa kwenye kwako
te Kenya
Yani mara uko mara hapa
te Kenya
Kani te Kenya te Kenya katoto Kamini te Kenya te Kenya katoto Kani te Kenya te Kenya katoto
Mari boy
te Kenya te Kenya katoto
Nikika te Kenya Kana tetenyeka, yani Kana cheka cheka, kameni tekenya Kana vitetemesha, wamikitonga sekenke na sereleka
Tekenya
Mikono juu kana mabaro
Tekenya
Upepo suku mangalao
Tekenya
Ukizungusha mama na pagao
Tekenya
Adibiri kala mwaga kahawa Ukikati kakigugumizi Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi Wanigatisha kichizi chizi Yani natapatapa na shindo kupiga mbizi Pina mkongo Ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono
Kukukishingi, shingi, kukukishingi
Kama mbuzi kagoma kwenda
Kukukishingi, shingi, kukukishingi
Kizombi nina toka milenda Kani
teke,
Kenya,
te Kenya
Kani teke, te Kenya,
te Kenya
Haminishika kwenye pati,
te Kenya
Na mtaja kazi, na mbunge bora
Kama te Kenya, kama te Kenya
DJ Gabu,
DJ Miles.
Wanna feel our vibe tonight. Baby, wanna feel our vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple Akanaga maku Kanavi impo, impo Ukonyuma kichugu Ati kako simple, simple Hakanaga maku Kanavi impo, impo Ukonyuma kichugu Iyo nguo kama naiona, naiona Watabu inavuingia, fundi kakosea kushona Kushona, ata kichwa kwezi ingia
Inabana
Na na na
Sema tena inabana
Na na
Inabana
Na na na
Wote inabana
Na na
yeah. Inabana
Chimianso, nutemia lwalis Nito, uwache kwasi Mrembo, kari nabi gambo Anja gazaru, amera o
Inabana taiti nyo
Baby style I don't want for you
Girl I wanna punch you, got your love
Gabu Addy Teacher. And on Twitter at DJ Gabu _ Addy Teacher.
Them a cure match me. Why you them walk okay? I get enough of me. Drop it on my flag. What are you stopping at this thing? Everything I read.
Get jaribu kuja kidogo, zama ndani tizama, usije lianzisha zogo. Aya, 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 yeah. Leo sitokuacha upote, nikupeleke kwenye video, na tena staki ukose, baby.
Njota mina, ukidili na single susiri utapotea. My darling amini, wakikubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge, kocha wanga wanywe vidonge. Hani tulicheza lizombe, sisidishe kipimo chupombe. Bembea, 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 bendera bembea. Raza idi, ukibembea, bembea, bendera bembea.
Don't you know, don't you know that many kama kaka mata, don't you know Nuhiani, don't you know mama, don't you know many kama kaka mata, don't you know
Toto, weto, nani danganya danganya kama mtoto. Toto, weto, nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, nani vuruga kiri kama mtoto. We mtoto, we mtoto.
Hayo, yo, yo, hayo, yo, yo. Majina, ucha kufuata we. Sababu, ukuna mie. Kuna wenye malami, ucha kufuata we. Yeah. Sababu, ukuna mie. Tutu, unani komesha, nogesha, tatisha. Mina bagawa, kwa raza kunazo zipata. Kuwacha nogopa. Hai, ya, ya, ya. Yo, wazin, yo, wazin, yo, wazin, yo, yo, wazin, 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 yo,
don't you know, don't you know that many kama taka mata, don't you know Nuhiani, don't you know mama, don't you know many kama taka mata, don't you know
Toto, weto, nani danganya danganya kama mtoto. Toto, weto, nani changanya changanya kama mtoto.
Weto, 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 nani
vuruga kiga mtoto. Weto, DJ Gabu, Ali DJ, DJ Maya J.
Toka nifika mwaka watano shapita, ila simanishi nimeferi hani wangue. Nanana, kwa shani kwa mishaga mataperi, maswa ibu kibau ya shani kuta. Maka leo kupona yote heli mpezi wangue. Matumshuku maulana, tunapumua, tunapumua. Chiamaji sawa, niliko toka sio nilipo kuwa. Nivivi kweji vilo patikana, tutakula na tutatanua. Chone moja lalali dawa, kuliko kikubwa chakukopua.
Ile siumba, ya mikumi tatu bajaji imenunua. Kilomba, chumba kimoja zara zara nimeshapa uwa. Ile siumba, ya mikumi tatu bajaji imenunua. Kilomba, chumba kimoja zara zara nimeshapa uwa. Funga na virago vyako na kungoje ya maa.
Nikose ni haga na jirani za afu ni bebe ni yoko. Nime imisi
This is Carlo, you're listening to DJ Miles Kenyon from Miles Entertainment.
Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Addy Teacher and on Twitter at DJ Gabu _ Addy Teacher.
Makeup check, sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby, mimi na wewe, mipange mitik, wallet check. Unavunilewaga mimi, wakati sina baby, wala noni. I want to spoil you today, oh sheri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo, we can catch a movie tonight, my boo.
Wewe unanivumilia hata nikiwa sina.
ninajua wapo walosema unify ete twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu ila nindo nishapenda, shapenda sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda agi singoki kisiki. Musijipeta
mabu,
fundi wa kuchamba mnafanya kazi ya kanisa. Idhiki haivuti kwa kamba na wakumi pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba tena na meza kabisa. Sio kama najigamba ila mbali ninafikisha ndo maana ananiganda ganda kama pochi ananiganda. Ndo maana napanda panda kama kochi nampanda. Minajua wapo walosema unify ete twendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu ila nindo nishapenda, shapenda sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda aki singoki kisiki. Musijipeta
mabu, 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 la, 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 mabu. Mabu, mabu, mabu.
Entertainment kasele
wa migori mambo ya uzungu nisilewi kidogo na chopata baby usivimbe ipoke
okay.
DJ Miles
siseme sio sawa.
Sio sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby itakuwa sawa. Masi nilewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Masi nilewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Senti ukweli ila kitandani ya tare kukudenda. Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mami sio sawa.
Nataka niwe na wewe lakini no romance with that fine nalo kumo kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami usijeniacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Vika baby, see.
Atakukila umena, usiseme sio sawa.
Sio sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, itakuwa sawa. Masi nilewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Masi nilewe.
Let me tell you my story. Nimezaliwa Mtwara Tanzania. Huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia. Ndoto zilikuwa kucheza boli. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy I'm sorry.
Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani simi kaza kuimba, Mungu sasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina zanda nindani mara hama wanavimba. Atapendwa na nani makone watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper and I bless my family. Ule walo nicheka enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Usikate tama angaika kila kona. I remember mama told me my boy, binadamu warawema takuchekiaga usoni. Ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanye ukumbuke uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, maragafa kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, you're so mipango. Yabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Wambia tunapita, so mikono juu. Najo maisha safari, mibaro stefikaga. Long way to go. Ila nayona fadhali, nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara, tandika kimara na kariyako. Geto na kibatari kiangazi masika jombu wa dote vyako. Now I make my paper and I bless my family. Pole walo nicheka cheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha. Hukundani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifuko waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha. Leo kama ni mzuka pandisha. Leo kama ni maji mwagika. Leo kama ni mnazi katika. Leo kama ni kishindo tingisha. Leo kama ni mzuka pandisha. Leo kama ni maji mwagika. Leo na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah. Mama sita, take a picture, tunakukisha leo.
Yo, ese mamá, sin ni zuge.
kuacha vurugu patashika yani uba inavyonyonga sodata kinoni shanga chakacha vurugu patashika yani uba unyona zuzu zuzu unishapanda bii yupo mwenzako kani usudu usudu tena kwa kisiongi yani zuzu zuzu unishapanda bii
Manga manga asili ya Kizanzibari chocolate color mix some tanga tanga unangara ngari ngari gozi laini kachori sambusa bagia upo kama mdoli yani kama Tembea koko koko uko nyuma bai koko koko mzigo si wa bukujero soto jola boko boko laini nyanya ya koko yani munyero munyero achana na kinaki awana lolote watazusha na wajiki tiki pensi watie tope nikupeleke kwa bibi tifama Dangote ufaye shela wiki tapata kwa Aristote habibi
habibi
nuru la aini kipenda roo
habibi
nyonga mkali aini uo
habibi
nuru la aini kipenda roo
habibi
nyonga mkali Piga pijembe Waka eriki magati Ongesa na peremele
Mchunge shetwani Mama tuende pole pole Kuna esma kani Nakina yuma lokole Wasi kupane kichwani Wakazua mambo chochole Iwe haiku mtani Mista michambo anichole
Achana na kina kiki Awana lolote Watazusha na wajiki jiki Pensi watie tope Nikupeleke kwa bibi Tifama Dangote Ufaye shela wiki Tapata kwa Aristote Habibi
Habibi
Noro la aini kipenda
Habibi
Moyo wangu jeuri
kibwi. Jeuri moyo wangu kibwi. Ukileta dharau moyo unakusahau. Moyo ukijona mzuri moyo unaleta jeuri. Moyo nakupa cheo wewe umiliki wa hisia zangu. Yani kama mti wenu shirara shirara. Hapo wala taka kushindana na moyo wangu wa kafiri. Tena walithubutu kupigana na moyo wangu wako chali chali. Moyo wangu jeuri. Moyo wangu kibui. Jeuri. Moyo wangu kibui. Jeuri. Moyo wangu kibui.
Nimechoka kwa single. Natafuta mrembo. Toka Mombasa Nairobi. Susumila fanya mandingo. Nimpate pendo. Ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye. Ama tani tenda kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema. Mbona usiwe na shishi au sepe tuwe ma.
Kiwaona warembo warembo waguse upote. Wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda poti kuwa makini. Bora uwe na posi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda. Sema vipi tamiliki mrembo huda.
Wapatu waamini kishahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Warembo wa Mombasa. Warembo wa Mombasa. Warembo wa Mombasa. Nairobi pia.
Mganda Tanasha na Benipo na Gwanelisa Kanasa.
Nami nataka nipate kigoria sinipige chini. Nika baba awe kama mdori ule wa Bwana King.
Yeah baba.
Acha masiara lava unayumba yumba. Kuna kina Kajala Amisa Mobeto na Tunda.
Wazuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania. Nilimtaka Irini woya, eti akasema kawaiwa. Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda. Nisaidie rafiki na sagabuja.
Wapatu waamini kishahidi buda. Nilimpendaga kibibi akanichuja.
Mbaka umenimaliza baby girl. Umenichanganya changanya wengine naona kiza my baby boo. Umenichanganya changanya mbaka umenimaliza baby boo. Umenichanganya changanya wengine naona kiza.
Kija kazi
kwa penzi lako limefika we. Ahe, andona na mimi kama ngome fiti mwilini, nitameza kwinini, niache misafarini. Na baby boo, umenichanganya changanya mpaka umenimaliza eh. Baby girl, umenichanganya changanya wengine naona kiza eh. My baby boo, umenichanganya changanya mpaka umenimaliza eh. Baby boo, umenichanganya changanya wengine naona kiza eh. Kuingiza mwanga kimulimuli, misuli wako wengi unawadatisha, wanagonga mwamba wafungi goli. Najiona mimi nikikutazama usoni, sasa kioo cha nini unatosha kuwa ndani. Wengine napiga chini namba yako moja mami, etefa kidoleni ndo watufunge mwakani. Aye mwezaku niko razi, chochote mimi nitakupa we. Ili mapaparazi wasijaribu kukugusa we, kupanda ndio kazi, kushuka rahisi kabisa we. Nifanye kija kazi kwa penzi lako limefika we. Ahe, andona na mimi kama ngome fiti mwilini, nitameza kwinini, niache misafarini. Baby boo, umenichanganya changanya mpaka umenimaliza eh. Baby girl, umenichanganya changanya wengine naona kisa.
Are you lying?
Tambiko upige goti usali nirudi salama. Pili safari sio kifo, ivo so sichali, nitarudi mama. Hii tena punguza kulalamika, utanitenga mikosi mweza kubado mambo ajajipa, ila tukiume na fosi. Kapuku na saka nilete nami siku simame kiwete. Si choki naongeza juhudi, kutwa niko wima, vimejaga makusudi waniombe uzima.
Oh bebe, oh bebe,
kaza moyo nivumilie.
Oh bebe, oh bebe,
kese moyo siyasikie.
Oh bebe, oh bebe,
kaza moyo nivumilie.
Oh bebe.
Katikati kwenye mapenzi ya dhati, nafsi tulivu ila moyo wasiwasi, kifungo kuwacha shati. Ofu walidi likinyauka, hata kitanda kitolalika, bola lizidi lisije shuka bebe. Linani kondesha penzi mashaka, noma moyo na shika kichwa, nachoka kulalamika bebe. Unapokosa kupokeaga simu yangu, ofu juu, mwili ganzi na umana roo yangu,